olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Maliwi sini le asasana te enei le ali ila wiloa. I le ngā ruenga wha aleoleo I New South Wales, le ali I o Roger Rogerson. E maliu nei, Roger Rogerson, ua walu se fulmulatolu te usanga lona matua. Ma e maliu oia, o tuli lona wha asalanga solo atoa I le fale pui pui, I le soli tulafono o le fasioti I tangata.
One of the most prominent policemen under investigation, Sergeant Roger Rogerson, has been accused by Internal Affairs Chief Bob Shepherd of attacking his name and reputation.
Ele I atoa le lei se fulma le valu tau sanga le matua o Roger Rogerson, I le teimi na talo sanga matalia ai I le ngā luenga whaaleoleo I New South Wales, le New South Wales Police Force. E maana tua ina o ia e se isi leoleo su esue po se detective, ua litaya Duncan McNabb, I le teimi na muamua la fei loa iai, ma Roger Rogerson.
I was a very young detective. He was the star of the CIB. He was utterly charming, charismatic, always would say hello, ask questions, remember who you are. You felt quite flattered that someone of that stature was taking the time to talk to you. A couple of years after that, of course, I realised that Roger was, in fact, probably the worst possible thing the New South Wales Police Force would have. Corrupt and a killer.
Duncan McNabb. Na avea, Roger Rogerson, ma se tasi o leo leo, na sili o na whaatua tuaina, ma vave o na si itial no na tūlanga I tofinga o le ngālue nga wha leo leo I New South Wales. O le tausanga ia feiva se lau walu se fulu, na avea ai o ia ma detective, se leo leo sue sue, ma e to atele na manatu e iei se tausanga I le lumanai, e avea ai Roger Rogerson, ma komesina o leo leo I le se tete o New South Wales. Peita ina amata o na alia e wha amatalanga, o lona tau pule pule, ma ana whainga wha ala tua, ma wha ala potopotonga so li tu la fono po organised crime. Na wha alia e McNabb, o lona mana o lasi, na mafua ai lona se e mai le tūlanga ma walunga na iai, I le ape whai o tūlanga o leo leo, I le avea mapango tā o le fale pui pui.
I don't think in my very long experience, that I've ever seen quite a character in policing like Roger to have got away with what he got away with, or to have risen to the position of power that he held, and to have had such an extraordinary downfall. And in his early 70s, decided to give it one last go by murdering a young bloke just purely for the money.
Na mō lia oia ilona whanaina Ileoti, or Warren Lanfranchi, o se tangata na whaia le pisi nisi o le whaatawino waila au whaasaina. Ma o se tasi o Mōri Mau, o le pāanga Alan Franchi, le tamaita I o Sally Ann Huckstep, o se teine Tali Tane, na ia Mōri Mau na ia waaia le whanaina o Lana War, Lan Franchi, e Roger Rogerson. E le I whaamao nia le Mōri Anga, ma whaawa waio na ngalue Rogerson o se leo leo sue sue. I se talanoanga ma le Channel 9, na whaalia Sally Ann Huckstep, e whaingatā on ole ova ole malosi ole pule whaale tūlafono a leo leo I New South Wales.
The police become judge, jury and executioner. Then somebody has to speak. Somebody has to come forward. Somebody has to start somewhere and stop it.
E lima tausanga, nasa so o aile mō li maule nā Sally Ann Huckstep, a e maualona tino maliu I se vai tau fusi I le Sydney Central Park. E whaatolu ona mō lia Rogerson I mō lianga o le fasioti I tangata, a e whaatolu foi ona sa vali SAI malona sa olotonga. Na whaalia ele ali itwisitala o Andrew Rule, o se tangata winga ese, le tangata e suafa I a Roger Rogerson.
A complex man, highly intelligent, devious, manipulative, cold-blooded. When he was very young, when he was probably 29, and this is way back in the old days, a very perceptive journalist of that era said that young Rogerson reminded him of a young Donald Bradman. And I think it was a very apt comparison between one of Australia's great sports heroes and someone who was one of Australia's greatest villains.
Ole soli tu lafo no muli muli a Roger Rogerson, na sa olo ato ai le fale pui pui, olo na fasiotia le ao se tama talavou, e lua se fulu tausanga le matua, ille tausanga lua afe se fulu male faa. Le fasiotia ole alii o Jamie Gao, ise e senga na mafua mai ille faatawina o fuala au faasaina. Ile lua afe se fulu male ono, na umayai le faasalanga, o le soro atoa I le fale pui pui ia Roger Rogerson, ma se isi ali ina avea fo ima leo leo e ngoa ia Glenn McNamara, I le maliu o Jamie Gao. O le reporti na whamaupo poina e Adriana Weinstock, mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.